the directors. Now me tap up impress. Yeah, the sickness to me whole life. That's why me say no, 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 no. Calls that you're getting at the middle of night. A man can handle all the fight. Things are wrong, then can never go right. Baby girl,
because I then what is to away, yeah. What is to rough feet, yeah. Uli chopanya ni ay bukote.
No me casa then
what is to away, yeah. What is to rough feet, yeah. Uli chopanya ni ay bukote. Bitches I go Instagram, Facebook. Zimechapaka. Uko tu. Uko tu, unacheza kidu, usiku wa manane. Picha zako Instagram, Facebook, zimetapaka. Uko tu, unacheza kidu, usiku wa manane.
Scritty wife, scritty hand no more, me girl. Atunya tena love for sure, me girl. Lende na jina na nata control, me girl. Don't call me not a girl inside. Scritty wife, scritty hand no more, me girl. Atunya tena love for sure, me girl.
Sikuzani kwamba utawagaia. Nilizani kwamba utawabania. Cheki sasa leo wamejiria. Yangu yote.
Ulianza ado ado kuposti picha kwa mitandao. Kila nguo nusu uchi unapiga kila mikao. Loose ball kwa kuwana ndo wanapoza hamzao. Sharibiwa na kampani ya madu na ushinda nao. Kutwa metinga sare videra vya buku sita hamvai. Pimradi mwonekane mnatingisha. Mnacheza uchi vigodoroni mkisha kodisho. Kila mchizi anakujua ulivyo nani wakumficha. Squeeze ukisha niona yani bora upite mbali. Takuvunja ndugu zako wajua umepata ajali. Dem gani unageuka kila ukisikia miluzi. Uniumize kichwa changu kwa upuzi.
Wapi sura weke, wapi sura ufiche. Ulichofanya ni aibu kote. Wapi sura weke, wapi sura ufiche. Ulichofanya ni aibu kote. Picha zako Instagram, Facebook, zimetapaka. Huko tu, huko tu, unacheza kidu, usiku wa manane. Picha zako Instagram, Facebook, zimetapaka. Huko tu, huko tu, unacheza kidu, usiku wa manane.
Squeaky wife, squeaky hand no more, me girl. Atunya tena love for sure, me girl. Nende na jina na nata control, me girl. Don't call me not a girl inside. Squeaky wife, squeaky hand no more, me girl. Atunya tena love for sure, me girl. Nende na jina na nata control, me girl.